Ekitongole kikola ku nsonga z'abaana mu nsi yonna, United Nations International Children Emergency Fund UNICEF, kyennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abataba akafiira mu lutalo lwa America, Iran okwosaako ne Isirayiri. Okusinziira ku bibala ebifulumiziddwa ekitongole kino, abaana bibiri be bakafiira mu lutalo luno, nga ku bano, abaana 18 be bakattibwa mu ggwanga erya Iran, abaana 7 ba Lebanon, abaana 3 bava mu ggwanga erya Isirayiri, so ng'ate omwana omu ava mu ggwanga erya Kuwait. UNICEF egamba nti kino kuwaza nti kubanga abaana bano tebeenyigira butereevu mu lutalo luno, kyokka ate be balusasulira omuwendo omunene. Bino nno we bijjidde ng'omuwendo gw'abantu abakafiira mu lutalo lwa America, Iran okwosaako ne Isirayiri bali 10 mu 2003.